galab wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan. Waa maalin khamiisa bisha Sebtembarna ay tahay 3020. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn 1300 oo Australiana oo dalka dibaddiisa ku xaniban ayaa ku baaqay in wax laga bedelo xanibaadaha iyo xadidaadaha saaran tirada dadka ee waddanka ku soo laaban kara. Taageeraha ballaarana waxaa loo muujiyey mooshin la geeyey baarlamaanka federaalka oo lagu doonayo sidii loo xaqiijin lahaa in gobolka Northern Territory uu yeesho 2 xildhibaan oo ku matala baarlamaanka federaalka. Dadka badan 1300 oo Australiana ayaa ku xayiran dalal kala duwan oo adduunka, iyadoo tiradaas oo ay maalinba maalinka ka dambeysa sii kordhayso. Tirada dadkan ayaa lagu aruuriyey website loo bixiyey removethecap.com oo macnihiisu yahay xadidaada ha la qaado, waxaana bilaabay dad Australiana oo laftigoodu ku xaniban dalka dibaddiisa si ay u muujiyaan saameynta xanibaadahaasi ay ku leeyihiin dad badan oo dalka dibaddiisa ku sugan. Laybarka ayaa la filayaa inay mooshin geeyaan aqalka sanadka maanta oo Khamiis ahayd, iyagoo ku baaqaya in tirada dadka soo gelaya kor loo qaado, sidoo kalena la bilaabo diyaarado gaara oo duulimaadya oo dadkaasi ka caawiya siday dalka dib ugu soo celin lahaayeen. Golaha qaranka oo sidoo kale la filayo inuu shiro berito oo Jimca ayaa la filayaa inay arrintaasi dib u eegid ku sameeyaan. Joe Nippon waa gabar kalkaalisa caafimaada, waxayna ku sugan tahay dalka Chile. Waxay SBS News u sheegtay inay weli ka cabsi qabto inaysan jirin dariiq ay dalka dib ugu soo noqoto.
We've just been informed that there are no repatriation flights out planned until
waxaana loo sheegay, ayay tiri, inaysan jirin wax duulimaadya oo dadkan lagu soo daadguraynayo oo la qorsheeyey inta laga gaarayo 2021. Waxaan ahay kalkaalisa caafimaad, waxaana jeclaan lahaa inaan dalka Australia dib ugu laabto oo aan shaqadayda qabsado si aan u caawiyo, ayay tiri. Anoo og weliba in dadkan la shaqayn jiray runtii ay aada u daaleen oo ay u baahan yihiin shaqaalo dheeraada, laakiin waxay u muuqataa, ayay tiri, in dowladda Australia aysan doonayn inay sina noo caawiso. Xildhibaanka ka tirsan xisbiga Nationalka Barnaby Joyce ayaa sheegay inuu filayo in aada looga soo horjeesto sharci baarlamaanka la horgeynayo oo ballan qaadaya in Northern Territory uu ku yeesho baarlamaanka 2 kursi. Go-aan uu qaatay guddiga doorashada ee dalkan Australia ayaa macnihiisu yahay in tirada xildhibaanada matalaysa Northern Territory la filayo inay 2 ka yaraato oo ay 1 kaliya noqoto marka la gaaro doorashada qaran ee soo socota. Guddiga ayaa sheegay in dadka sii yaraanaya ee gobolka ay tallaabadan ku dhalisay iyaga, laakiin hindisa sharciyeedkan lagu doonayo in gobolkanu 2 xildhibaan uu sii lahaado ayaa waxaa wada senatarad Malindiri McCarthy oo ah gabar laga soo doorto isla gobolkaasi kana tirsan xisbiga Laybarka. Waxaa sidoo kale taageersan xisbiga Country Liberal Party senator ka tirsan Sam McMahon iyo weliba xisbiga Greenka iyo xildhibaanada xisbiga Nationalka. Mr. Joyce ayaa sheegay in loo baahan yahay in xildhibaano ay yeeshaan gobollada yaryar ee dalkan Australia iyo weliba xildhibaano dadka indigeneska, ayuu yiri. Waxaan diyaar u ah, ayuu yiri, inaan xisbigayga ka codeeyo oo ka soo horjeesto marka baarlamaanka arrintan uu codka u qaadayo.
There's always a pushback in this building as to get a better regional franchise. And this is vitally important not only for regional people but also
markasta waa laga soo horjeestaa, ayuu yiri, baarlamaanka marka la joogo, markasta oo loo doodo gobollada yaryar ee dalkan Australia oo wax u faa'iido leh laga hadlayo. Hadda arrintani aad bay muhiim u tahay, ayuu yiri, mana muhiim aha oo keliya, ayuu yiri, gobollada yaryar ee dalka ee waxay xataa muhiim u tahay dadka indigeneska ama dadka dalka loogu, oo ay tahay in la hubiyo inay cod ku yeeshaan baarlamaanka dalka, dadna ay u joogaan oo lagu matalo. Senator dheeraada oo gobolka Northern Territory yeesha runtii arrintaas ayay taageeraysaa, ayuu yiri, waana wax loo baahan yahay. Haddii xataa senatarada loo badinaya, ayuu yiri, gobolka Northern Territory runtii diyaar ayaanu ahay, ayuu yiri Mr. Joyce. Kaaliyaha taliyaha booliska gobolka Victoria Luke Cornelius ayaa difaacay tallaabada ay qaadeen askar ka tirsan booliska Victoria mar ay soo xirayeen haweeney uur leh oo lagu eedeeyey inay qabanqaabinaysay dibadbaxyo looga soo horjeeda xanibaadaha gobolkan saaran. Zoe Butler oo 28 jir ah ayaa sheegtay inay u dagaalamaysay xuquuqda bini'aadamka mar ay Facebookeeda gelisay codsi ay ku doonaysay in dadku ay isugu yimaadaan magaalada Ballarat oo ay ka dibadbaxaan xanibaadaha saaran gobolka. Waxayse mar dambe raaligelin ka bixisay waxa ay ugu yeertay doqonimo ay ku kacday iyadoo fiidiyo iska duubtay markii la xirayay fiidiyogaas oo adduunka oo dhan laga daawaday. Kaaliyaha taliyaha booliska gobolka Victoria Mr. Cornelius ayaa sheegay in askartiisu ay ku saxsanaayeen falka ay qaadeen marka ay gabadhan xirayeen, waxaana uu ka digay in cid kasta oo doonaysa mustaqbalka inay ka qayb gasho dibadbaxyo sidoo kale ay khatar ugu jiraan in la xiro.
The key piece here is we're focusing on behaviour. And in this case, we're alleging that this individual engaged...
Arrinta ugu muhiimsan waa inaanu diiradda saarayna habdhaqanka dadka. Kayskaana waxaanu ku eedeynaynaa shaqsigan waa gabadhe inay ku guda jirtay fal dembiyeed aad u weyn, iyadoo kicinaysay dadweynaha inay ka dibadbaxaan oo mudaharaadaan waqti mudaharaadyada aan la ogolayn oo ay sharci darro yihiin. Horey ayaan u caddaynaa, ayuu yiri arrintaas, waxaan haddana leeyahay wixii hadda ka dambeeya waan ku taageersanahay askartayda inay la xisaabtamaan cid kasta oo danaha bulshada ka hormarisa tooda gaarka ah oo markaasi jebisa, ayuu yiri. Shuruucda iyo awaamiirta loo soo dejiyey arrimaha caafimaadka awgeed. Waxaa kale uu sheegay in boolisku ay tallaabo cad ka qaadi doonaan dhammaadka asbuucan, ayna xiri doonaan cid kasta oo isku dayda inay ka dibadbaxdo arrimaha xanibaadaha magaalada iyo gobolka saaran. Saraakiisha caafimaadkuna waxa ay ku boorinayaan dadka inay ixtiraamaan shuruucda la xiriirta xanuunka COVID-19 maalinta loo bixiyey maalinta aabaha oo ah axadda bisha Sebtembar ay tahay. Madaxa kalkaaliyaasha caafimaadka iyo umulisooyinka dalkan Australia, Alison Macmillan, ayaa sheegtay in maalinta aabaha sanadkan ay noqon doonto mid ka duwan sanadihii hore.
It's important that you follow the current restrictions that exist within the state and territory where you live, but
waa lagama maarmaan ayay tiri in la raaco shuruucda iyo xanibaadaha hadda jira ee gobolka hadba aad ku nooshahay, laakiin waa in la xasuusto sidoo kale, ayay tiri, in waqtiganu yahay waqti aan u baahannahay inaan difaacno dadka aadka u nugu. Gobolka New South Walesna waxaa lasoo saaray digniin cusub oo ku aadan xanuunka COVID-19 kadib markii 12 kays oo cusub la helay 24 saacadood oo dambeysay. Goob uu ka dilaacay xanuunka ku taala bartamaha magaalada Sydney oo ayaa lala xiriirinayaa klabka la yiraahdo Totter Souls Club oo hadda oo dadka xanuunka halkaas ka qaaday ay gaareen 52 qof. Dowladda federaalkana waxa ay hadda ka noqotay dadaal ay ku doonaysay inay soo rogto sharci lagu kordhinayo qarashka lagu bixiyo digriyada kala duwan ee jaamacadaha dalka, iyadoo hadda hindisa sharciyadkaasi u gudbisay aqalka sanadka si baaritaan dheeraada loogu sameeyo. Isbedeladan oo dowladdu ay hore ugu dhawaaqday bishii Juun ayaa macnaheedu ahaa in ardada jaamacadda dhigta oo digriyada qaarkood sameynaya lacagahooda la labalaabay, halka qaar kale sida kalkaalisooyinka caafimaadka, macalinnimada, xisaabta iyo sayniska la yareeyay lacagta lagu dhigto jaamacadaha. Cadaadis uga yimid xisbiyada yaryar iyo weliba xisbiga Greenka ayaa keenay in dowladdu hadda ay u gudbisa arrintaasi guddi sanadka, iyadoo guddigaas la filayo in natiijada ka dhalata baaritaankooda ay dib u soo celin doonaan 25 bisha Sebtembar. Shaqaaleed u dooda waxbarashada sare ayaa soo dhaweeyey tallaabadan cusub. Dhanka kalena Molly Wilmot oo ah madaxa urur ardada ay leeyihiin oo qaran ayaa sheegtay inay jiraan weli walaacyo kale oo ay ka qabaan qorshahan.
The latest part of this is the barring of hex to students who don't achieve well, which hurts, you know, students with disabilities.
Qaybta u dambeysay oo aanu aad uga walaacsanahay waa in lacagaha deynta ee hex-ka la yiraahdo loo diidi doono ardada aan buundada sare keenin, taasoo runtii dhaawici lahayd, bay tiri, ardada naafada ah, kuwa dhaqaalaha badan aan haysan. Marka waxaa jira, ayay tiri, qaybo badan oo hisa sharciyeedkan ku jira oo dhibaato weyn ku haya ardada, taasoo runtii dhibaato ballaaran u geysanaysa, ayay tiri. jiilal badan oo ardayda ah mustaqbalka. Saadaasha hawada abrita oo jimca magaalada Beth waa xoogaa roobab 12 Adelaide roobab 17 Melbourne qayb ahaan daruur 17 degree magaalada Sydney waa qayb ahaan daruur 23 degree Brisbane inta badan waa cadaad 25 degree intaasi aan ku soo gabagabeynaynaa warkeena maanta magaalada waa sidoo kale.